wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa shalay ku dhawaaqday inay ka saartay liiska dadka lacagta hore ay dowladda Maraykanka dul saartay ee hogaamiyeyaasha Al-Shabaab. Ku-xigeenkii Al-Shabaab Mukhtaar Robow Mansuur oo waayadanba si gaar ah u joogay deegaano hoos yimaada gobolka Bakool shan sano ka hor bishii Juun ee sannadkii 2012 ayaa la saaray madaxiisa 5 milyan oo dollarka Maraykanka ah. Abu Mansuur Robow, khubarada ka faalloota Al-Shabaab iyo arrimaha gobolka ayaa u arkatay inay tahay in dowladda Maraykanka aysan hab military oo keliya ku wajahaynin dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Saare Cabdi Axmed ayaa warbixin dhinacyo badan ku eegayso.
Muddooyinkan dambe waxay ahayd arrin aad loo hadalhayay in Mukhtaar Robow Abu Mansuur oo horay uga tirsanaa ragga ugu sarsareeya ee Al-Shabaab uu gooni daaq ka ahaa kooxda dhexdeeda kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay isaga iyo amiirkii Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane oo ku-xigeen ugu ahaa kahor inta aysan diyaaradaha dagaalka ay sidilin sannadkii 2014 amiirkii Al-Shabaab. Bishii Juun ee sannadkii 2012 go'aankii Maraykanku uu ku saaray Mukhtaar Robow Abu Mansuur madaxiisa ciddii keenta 5 milyan oo dollar oo cadaaladda lagu horkeenayo ayaa su'aal isweydiin mudan waxa ay noqotay waxa haatan bedelay. Professor William Rino waxa uu bare ka yahay jaamacadda Chicago University ee dalkan Maraykanka, si dhow wuxuu ula socdaa xaaladaha Soomaaliya oo inta badan uu safro. Waxa aan weydiiyey waxa bedelay go'aankii Maraykanka ee hore.
Well, I think that maybe US authorities understood that there was a process of negotiation that was going on and I think that probably they've supported at least that idea.
Waxay ila tahay in madaxda Maraykanka ay fahmeen inay jirtay hanaan wada hadal oo socday oo ay taageerayaan xaqiiqdii arrinkaasi, gaar ahaan iyada oo diiradda la saarayo in la quweeyo habka federaalka iyadoo wada hadalka ay ka dhacayeen gobolka. Waxaa la heli karaa xarumo siyaasadeed oo gudaha ah oo dhab ah, waxayna ila tahay in Maraykanka taasi ay qiimeeyeen. Marka Mukhtaar Robow waxa uu ka mid yahay wada xaajoodka, markastana Al-Shabaab lagulama dagaalami karo oo keliya xeelad military. Degmada Xudur ee gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed deegaan sidaasi aan uga fogeyn waa halka dhowrkii sano ugu dambeysay la rumaysan yahay in maleeshiya beeshiisa ay ku ilaalinayeen hoggaamiye ku-xigeenkii hore Al-Shabaab. Haddaba ma jirtaa in maamulka Koonfur Galbeed ay wax kala socdeen haddiiba ay jirto wada hadallo sal u noqday in laga qaado dhaqaalihii horey loo duldhigay madaxa Mukhtaar Robow Abu Mansuur. Su'aashaasi waxa aan weydiiyey isna Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo ah wasiirka warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Zahrayn, saad adiguba u sheegtay, Mukhtaar Robow waa nin caan ah oo la yaqaano waayihii dambe taariikhda uu kulahaa geyga Soomaaliya, hadday tahay maxaakiimtii Islaamiga iyo ururka Al-Shabaab intaba doorkii uu hogaamintaha uu kulahaa. Hase yeeshee, saad adiguba u sheegtay, Mukhtaar wuxuu kasoo jeedaa gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya, waana nin deegaanadan u dhashay oo caana ka ahaa xilligii maxaakiimta iyo Shabaabku ay joogeen intaba. Hase yeeshee, ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba waxay u aragtaa in mas-uul heerka ka joogay ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed ee cunaqabateyn caalami ah dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca la socodkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisaba la yiraahda waa laga qaaday, guud ahaan sharaf weyn bay u tahay ummadda Soomaaliyeed. Waxayna tilmaamaysaa marka ummadda Soomaaliyeed in ay si tartiib tartiib ah ay uga soo baxayaan dhibaatooyinkii jiray hogaamiyaasha sarsare ee Shabaabna ay garwaaqsadeen. Laakiin sidee Mukhtaar ma hayno weli meel uu ku hadlay oo uu yiri mabda aygii ahaa kamid ahaanshaha nimanka waan oga baxay oo afcad uu ku sheega ma hayno. Laakiin guud ahaan waa soo dhaweynaynaa, ummadda Soomaaliyeedna waa soo dhaweynaynaa.
Inta la og yahay Mukhtaar Robow Abu Mansuur ayaa soo noqday ku-xigeenkii hogaamiyihii hore ee la dilay Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane oo isna ku jira liiska argagixisada dadka Maraykanku ay sida weyn u doondoonayeen ka hor inta aan la dilin, kaasoo khilaaf uu soo kala dhex galay isaga iyo Robow Mansuur. Waxaa sidoo kale Mukhtaar Robow uu soo noqday afhayeenka ururka Al-Shabaab oo markii dambe iskiis uu isaga casilay. Waxaa si weyn sidoo kale loogu xasuustaa Mukhtaar Robow Abu Mansuur inuu ka mid ahaa saraakiishii midoogii maxaakiimta Islaamiga aas ee sannadkii 2006 si weyn gacanta ugu dhiga koonfurta Soomaaliya gobollo badan oo ka mid a, kadibna waxa uu noqday unugtii sida gaarka uga siimid noqotay Al-Shabaab ee midoogii maxaakiimta markii ay laba u qaybsameen. Cabdixakiim Fiqi waa wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya, wuxuu iiga waramay aqoontiisa Mukhtaar Robow Mansuur.
Dadkii laga soo Afghanistan tegay oo lagu soo tababaray inuu ka mid ahaa marka runtii dooyinkan dambana wuxuu ahaa nin ma aragtay ay isla jaanqaadi waayeen kooxda argisada al-shabaab tan iyo markii ay isku dhaceen ninkii godana ahaa ee hore loo dilay. Marka in muddo ahba runtii wuxuu isaga noolaa gobolka Bakool iyo nawaaxigaas, marka tan waxay ka dhigan tahay in uu wada hadal hoose in muddo ahba ku jiray oo markii aniga xataa aan joogay oo aan dowladda ka mid ahaa waa jiray wada hadalkaasi. Laakiin inkastoo aan u ofargareynay oo aan u dalabnay in uu iska soo dhiibo oo ka tanasulo kamid ahaanshaha kooxda argixisada al-shabaab, haddana runtii waa ku adkeed inuu ogolaado oo soo galo oo dowladda soo dhiibo.
Sababtu maxay?
Nimankan argixisada ah waa sida maafiyada oo kale, qof mar hadduu ka mid noqdo siduu uga baxo aad bay u adag tahay. Isla markaasna waxay ka dhigan tahay dowladda Soomaaliya ee maanta jirta inay uga muuqatay rajo ah in oo mustaqbalkii uu ku aamini karo haddii laga saaro maaragtay diiskaas argagixisada ah inuu maaragtay dowladda xaggeeda uu kusoo biiro uuna ka tanasulo falalkii uu awal ku jiray.
Ka sokow inuu muddo kusoo jiray hooska, haddana waxaa isweydiin mudan waxa Mareykanka xilligan riixay inay qaado lacagtii hore ee u dul dhigtay Mukhtaar Robo Abu Mansuur. Professor Rino, mar kale waxa aan weydiiyey in Mareykanku uu u wajahayo dagaalka ka dhanka argagixisada Soomaaliya si ka bedelan sidii hore ee u wajahayeen.
I would say just by looking at this removal from the list, it causes me to ask, is there a significant change now in Washington about how Washington engages in Somalia? And is that change something that now is going to be more driven by the politics on the ground in Somalia?
Markaad fiiriso in hadda liiska laga saaray, waxay ugu soo rideysaa inaan isweydiiyo ma waxaa jira isbeddel mug weyn leh oo ku saabsan sida xaaladda Soomaaliya Washington ay u wajahayso, mise isbeddelkan waa mid ay riixayso siyaasadda Soomaaliya sida haatan ay u socoto, si ka duwan walaaca argagixisada ee dowladda Mareykanka iyo dagaalka ka dhanka argagixisada, amaba in ay tahay mid lagu xallinayo mushkiladda hanaanka siyaasadda Soomaaliya oo loo marayo hab sidii hore ka duwan. Si kastaba ha ahaatee, marka laga reebo warka kooban ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee lagu sheegay in liiskii abaalmarinta madaxooda dadkii uu saarnaa laga saaray Mansuur Robo, haddana aysan jirin faahfaahin intaasi ka badan oo dowladda Mareykanka ay ka bixiso iyo Mansuur Robo oo laftiisa inuu fikirkiisa xagjirnimada ka noqday iyo in kale, ayaa haddana dadka qaarkood waxay u arkaan intani ay tahay arrin muhiim u ah dowladda Soomaaliya oo dagaal kula jirta kooxda Al-Shabaab.